amazina yanjye ni Muneza, namitondera Muneza Yves, aba nasonye ahangaha na mama.
Nanjye nitwa Mukangiriro Nsanganyinsi, nkaba ndi mama wa Ntamitondero Muneza Yves. Nkaba nishimiye rwose kuganira nawe, kuko nibwo bwa mbere tugiye kuganira turi muri intimiti. Nkaba rero umwana wanjye nguteze amatwi kugira ngo umbwire ikibazo kikuri ku mutima, utigeze uvuga, utigeze umbwira, ndi tayari kugira ngo ngusubize.
Birashimishije nanjye kuba ariko nibwo bwa mbere ndumva tugiye kuganira gutya. Hari utubazo rero twinshi tw'amatsiko nari mfite, nari naraburiye igisubizo. Aka mbere ni ubusobanuro bw'amazina yanjye, Ntamitondero Muneza Yves.
Urakoze. Iyo umuntu abyaye umwana, mu Kinyarwanda habaho umuhango wo kwita izina. Uwo muhango rero ukaba wari ukomeye mu muco nyarwanda. Nawe nk'uko wabyawe nawe, nanjye n'umubyeyi wawe na so Ntamitondera Alphonse, natwe uwo muhango twarawugukoreye wo kwita izina. Uwo muhango rero urangwa n'ibyishimo. Ari ababyeyi barawishimira, ari abana batoya bakawishimira, ariko cyane cyane buri ruhande rukaba rufite icyo rubibwira. Nko ku babyeyi cyane cyane baba bishimiye uwo mwana mushyashya uje kwagura umuryango, bakamwifuriza amahirwe, bakamwifuriza umugisha, bakamwifuriza kuzatera ikirenge mu cy'ababyeyi be. Ku bana rero, abana baba bishimiye kubona murumuna wabo, abana bakishimira no kurya ubunyano, bakishimira no gutanga izina, kugira uruhare rwo kugira ngo umwana aze gufata gutanga izina ry'uwo mwana wavutse. Nawe rero umaze kuvuka, nyuma y'iminsi 8 habayeho umuhango wo kwita izina. Dutumira abantu, inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi baraza, noneho tukita izina. Ayo mazina yose bakwise ni umugisha bakwifurizaga. Hari icyo yaravuze. None rero ukaba ufiteho ikibazo, nanjye ngiye kukigusubiza. Ubwo bose bamaze kuvuga amazina yabo, nanjye naravuze ndakwita izina, ngiye nkwita Muneza. Noneho iso niwe waje kuvuga nyuma, aza kuvuga ati, umwana wanjye mwise Ntamitondero Muneza Yves. Uti bivuga iki? Ntamitondero ni izina rya so. Ndari gusobanurira. Ni izina iso yahawe n'ababyeyi be. Bararimuhaye bamwita Ntamitondero, niho icyo gihe amajyambere yari ageze. Noneho baravuga umusaza ati, uyu mwana wanjye w'umuhungu uvutse. Bari babimutse bavuye mu karere bari batuyemo babamereye nabi, noneho barimuka bajya gushakisha ahari umutekano. Aho bageze, kubera ko mabuko yari atwite so, bahageze baravuga, babyaye umwana w'umuhungu, aravuga ati, umwana wanjye ni Ntamitondero. Kubera iki? Kuko aho yari avuye bari babamereye nabi, none naho ageze isambu yari yagabanye bashaka kuyigabanya, bamuha gatoya. Nuko aravuga ati, yewe ati, ntaho mvuye nta naho ngiye. Nuko ahita amwita Ntamitondero. Abantu nabo kwitondera, uritonda ariko abandi bakakuzanaho amahane. Abo bose yagendaga ayimuka ahunga abo banzi be, naho ageze agasanga si shyashya, kandi we nta ruhare yabigizemo, amwita Ntamitondero. Ubwo iso rero yaje gukura, amaze gukura noneho ariga, yiga amashuri abanza ararangiza, yisumbuye ararangiza, ajya muri universite ajya kwiga mu Budage. Aho ngaho ageze i Buraya asanga hariyo umuco wa kizungu, umwana yavutse bamwitirira izina rya se, bikagaragaza ko wize kwaminuje. Nuko nguko rero mwese yabise bantamitondero. Bantamitondero rero ntabwo yabise iryo zina namwe ashaka kubagenura, we nta kibazo yari afite, ahubwo yari mbese ni yari fierté yo kuvuga ati ngewe mpagaze neza, ndi umusore, narize, ndifuriza abana banjye kuzaba nkanjye, kuzatera ikirenge mu cyanjye, ndetse nkabifuriza umugisha ku Mana kugira ngo nabo bazige babe abagabo bakora akazi bakanoze. Niyo mpamvu uko bene nyuko bose bangana, ari mukuru wawe ntamitondero eri nabashiki bawe uko ari bane bose bitwa bantamitondero. Nuko uvuga ko yari fier yuko yababyaye akabifuriza kuzaba abagabo nkuko nawe yabaye umugabo, akabifuriza kwitonda nkuko nawe yitonda, gukunda abantu nkuko abakunda, kubaka urugo rugendwa nkuko urugo rwacu rumeze, ngira ngo uraruzi. Nta muntu n'umwe iswajya abwira nabi, akavuga ati abana banjye nkuko bitwa iri zina, iri zina ntibazigere baryanduza, mbese rizabahesha iki imigisha myinshi. Nuko nkuko yakwise ntamitondero. Irya Muneza rero naryo, Muneza wavutse uri umubana ba gatandatu ndetse uza no kubahucura. Noneho ngewe nkaba narifuzaga kubyara umuhungu, numvaga nshaka kubyara umuhungu ku mwana wa gatatu, banje umuhungu nkurikizaho umukobwa wa gatatu, nifuzaga ko azaba iki aho umuhungu Arisa azara umukobwa, ndabita umwita ntamitondero. Noneho nkurikizaho undi nkavuga nti araza ari umuhungu, nkurikizaho Ivete ndababaza ari ntamitondero, hakurikiraho Angelique ndabaza ari ntamitondero. Noneho ngiye kubona mbona mbyaye Eve, mbyaye ntamitondero mutoya, ntuyu ni Muneza tu aje ari Muneza, mbese aje gusozera nuko nguko wabaye ubucura. Ndavuga nti uje usanga abandi, usanga ineza mu muryango, nuko nguko twakwise Muneza. Ivi rero ni Kristo ryawe twakubatirishije muri Kiliziya Gatolika twemera, kandi nawe urayemera ubu ngubu, zikukunda isengesho. Imva n'imvano y'amazina yawe nayo ngayo.
Angelique, iyo neza uko ngishinye kwenda ngo nge naje ngo ari Muneza nyine, waje neza we byatewe n'iki? Nawe yaje umutegereje?
Waje neza nari ntegereje umuhungu. None havutse avuka ari ikibebe cyiza cyane, cyiza gifite ibiro byinshi, uje wese kundeba muri clinique agasanga nabyaye umukobwa mwiza. Nuko aravuga bati uyu ni waje neza tu. Noneho abandi musaza we wumvise abantu bavuga ngo ni itwa ngo waje neza, tugiye kwitizina twumva musaza we w'imfura amwise waje neza. Noneho papa wanyu aravuga ati ngewe umwana wanjye aje mu bandi ndamwishimiye, kandi papa we yikundiraga abakobwa nge nkakunda abahungu. Noneho aravuga ati uyu ni waje neza, izina eri amuhaye araryemera. Ubwo rero iyo neza yaravuga ati uko urugo rwacu rugendwa, uko urugo rwacu rwizerwa, abantu bose baza batugana tukabagira inama, natwe umugisha twifuriza abana bacu nuko nabo bazubaka nkuko twubatse, nabo bakazagira urugo rugendwa, bakazajya bakira uwo ari we wese.
None tukabatatu abantu manduba dufite amazina atatu, abatatu ba mbere bakaba bafite amazina abiri, twaba dusa nkaho hari icyo twaba dutandukaniyeho cyaba cyarigaragaje muri ayo mazina.
Kirahari ariko kijyanye n'umuco nyarwanda nuko igihugu cyagiye cyevuriwa. Mbere mu gihe cya ntamitondero eri muri za 76 kugera muri za 80, abana bose bitwatiranwaga na basi. Mbese ukumva ko kubura umusirimu ubyara umwana akitiranwa nawe, ukumva kuri fieri, ukumva biguhesha ishema. Noneho ndetse n'abadamu ubunange mbere muri iyo myaka nitwaga madamu ntamitondero anyinsi, ukabona rya mukanyiro nsanga ashaka kurihunga kuko nkumva ndi fieri yo kuba kwitwa mukakanaka nkitiranwa n'umugabo wanjye nitaye kucyo iryo zina rivuga nge nkareba umugabo wanjye nkamureba nti ngomba kwitiranwa no kuko twarize turabasirimu turabakozi ba leta n'abana bacu n'abasirimu noneho rero uko ibihe byagiye bigenda abantu bagenda basobanukirwa twumva ko iyo umwana wa mwisi izina ukamwitira izina ryawe ababyeyi baba bafite icyo batekerezaga nubwo natwe twaje dufite icyo dutekereza tukitubita abana mitondiro twavuze buryo umwana agira nakarushoke harundi mugisha nanone izina ni umugisha turavuga tuti nibwo Iveta avuze turavuga tuti nuwisanze nta mitondero uwisanze Iveta azari uwisanze kuko yaje atinje mu bacu kandi banyakiye neza uwaje neza nakubwiye ukuntu yaje na muneza waje agiye gushyiraho akadomo ati nuko
yamaze ndabyemeye ariko kandi noneho nkimara ndumva nkimara kumera ubwenge nanjye primaire hari tangiye kuzambona mu rugo hari abantu haje abantu benshi baza babashaka weho cyangwa se papa ubundi mwaba mudahari nkumva bavuga ngo mwagiye mu nama mbese urumva mufite za responsibility nyinshi cyane nkaba ndimo ndibaza nyine nkatwe tubyiruka kugira ngo natwe tube twagirirwa icyizere nk'icyo ni irihe banga waba warakoresheje konfete ku buryo umuntu ashobora kuba yakwigana cyangwa se akakurenza
none se ubona kuza iwanya abantu benshi hari icyo bibatwara hari icyo bibahungabanyaho
nanjye ntabwo nabigize ikibazo nyine ndi kuvuga ibanga waba warakoresheje kugira ngo wakugirire icyo cyizere kugira ngo natwe tube twabikora kugira ngo natwe tugirirwe icyizere gutyo na generasiyo twaba turimo
mubona ari byiza se wowe urakoze nakubwiye ngo iyo umwana yavukaga ku munsi wa munani twamwitaga izina tugahamagara inshuti n'abavandimwe n'abana tugasangira burya umwana ni amaboko natwe rero icyo cyo kuvuga ngo abantu batugirira icyizere njye mbikomora ku babyeyi banjye nanjye naravutse ni njye mfura y'iwacu nsanga iwacu haba abantu benshi njye nkajya nari nzi ko n'abari abacu ahubwo nkajya kubibaza iwacu ntariko aba bana bo abakobwa bose ni abacu aba bahungu bose ni abacu noneho bakajya bambwira ko ari abacu ariko nkajya mbona bagenda ntaramenya ubwenge n'ahubwo babaga barashyingiwe abantu bakunda abana bakundaga kuba iwacu ari benshi kubera iki ubundi nkajya mbona n'abagore bazi iwacu bakaharara byageraho bakagenda naho ni abagore babaga barahukaniye iwacu ubwo noneho aho nkuriye nkamenya ibyari byo nkabona iwacu bakunda kugira inama abantu benshi bakagenda bishimye basanga mama ntawuriyo nkabona barababaye nanjye nkuze ngiye mu ishuri natangiye kuba shefu de classe nkiri muri primaire nkajya ngira inama abana bakerewe birazamuka gutyo ngera muri secondaire ngera aho mba duwaye w'ikigo ntangiye gukora akazi ntangira mba responsable muri secondaire aho nigishaga ubwo noneho no kuba ndi mukuru mu muryango wacu bimpa confidence ko mbese ngomba kubiteka gufasha abandi ibibazo by'abandi nkumva nanjye bindeba mbese nkumva ngomba gufasha umuntu uri mu bibazo ntabe yagenderaho ngo niba ashonje nanjye nyifite icyo mfite nkumva namuhaho niyo mpamvu usubije amaso inyuma wabonaga ko iyo tugiye twajyaga ku meza abana bose mwabaga mwakinnye n'ababwiraga muza n'amasahani twese dusangire kugira ngo mumenye no gusangira n'udukeya mujye mwaho n'abandi kandi ntimwinube n'abantu baza babagana yaza ari umukene yaza ari umukire niyo mpamvu ubona hari iwacu uje wese turamwakira ntabwo navuga ngo ndaryamye ndananiwe ndizera ko iwacu tugeze ubibona kugira ngo nibandeke ngo bazagaruke iteka umuntu umuha umwanya mu buzima bwawe njye rero nkumva icyo kintu mugomba twakibahamo nk'umurage. Nakubwiye ngo so akunda abantu kandi nawe urabibona. N'abantu baramukunda cyane, baza bamugana bamugisha inama, bamufunguza iyo afite arabaha, nanjye abantu benshi bangisha inama. Nasanze nuko adatabuka ariko bimeze. Ni nk'Imana yaduhuje, kuko wacu nabibonyeyo, nuko adatabuka ndabibona. N'urugo rwagendwaga nubwo batari bafite ibintu byinshi, ariko ibyo babaga bafite data buko yabisangiraga n'abaturanyi. Nkabona ari abantu badakunda kwiharira, kuba ari bo kurya bonyine, bareba mu babakikije mu baturanyi. Nkavuga nti rero namwe, nubwo amajyambere ari kugenda yirukanka, ariko mugomba gutekereza ku mibereho, ku mibanire y'abantu, mukaba abantu ubumuntu bwanyu bukiyongera aho kugira ngo bugende bugabanuka mwirebaho gusa. Nge nkumva ari nk'umurage twabasigira. Mbese ikintu cyo kwakira neza ukugana mukagishyira imbere, simvuga ngo musesagure ibyanyu n'umuryango wanyu mukawurebaho, ariko mukajya mumenya umuntu mukamugira inama. Muraruzi ko igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo birebire by'intambara, ibibazo bya genocide, impfubyi ni nyinshi, abapfakazi ni benshi, ariko cyane cyane ndakubwira ku mpfubyi, wowe nk'abana muba mwigana, hari igihe ufite amakaramu abiri, ufite amakaye abiri, ufite bitanu bya Jean de Poche, undi mwana nta karamu afite, nta sabune afite. Njye birashimisha cyane kumva ko hari umwana wahaye wagabanyirijeho, none ukavuga uti ngiye byanshiranye. Ntabwo ibyo ngibyo nabiguhara, kandi ubukoreye n'imigisha twebwe twemera Imana, kandi nzi nawe kuyemera. Nugukorera gufasha rero abatishoboye ni ukwiteganyiriza.
Reka nariyo ndakugira, hari ikintu nagira ngo mbe ntabaza umwana wawe warakubajije ikintu kibazo cyiza, ati umuntu yakora iki kugira ngo urubyiruko twebwe tubigireho bidufashe, cyangwa se tuzanabarusheho nibura kuba twaba abantu bigira akamaro cyane muri sosiyete. Uramubwira ngo kuba umuntu responsable cyangwa se umuntu wizewe muri sosiyete urukomora iwanyu ku babyeyi bawe, kuko wamubwiye. Ese wumva ababyeyi bawe bari bafite izihe ngeso cyangwa bari bafite ubuhe butwari? Ni ubuhe butwari ubigiraho? Ni iyihe mico wumva? Ni ubuhe butwari cyangwa se ni ubuhe, navuga ko bari bafite ubuhe mwihariko kugira ngo babe bagutoza umuco mwiza cyane unawufate abandi batari bafite, ndetse abandi batanagaragaza muri iki gihe?
Njyewe mu muryango w'iwacu, nanjye ndi imfura y'iwacu, nkaba naravutse mu bana benshi, data na mama batubyaye turi icumi. Kuba rero nari mukuru, ni njyewe wagombaga kureba barumuna banjye. Igihe papa yabaga yagiye ku kazi, mama yagiye mu murima, ni njyewe wagombaga kumenya icy'abana bari burye, nkagomba kumenya uko iwacu bari buze kurya, nabo nkababikira papa nkamubikira, mama nkamubikira, nkamumenya, nkamenya amatungo nkabyazana. Mbese njye kuba responsable ni ibintu byangiyemo kare. Nkavuga nti niba bari ibijumba nimugoroba tukakora umutsima, ibyo ngibyo ni njyewe wagombaga kubireba. Noneho bikura binzamo gutyo gutyo. Niba ari umuntu tugomba gusura, mama ntabwo yagomba kujya gushakisha undi muntu bagomba gutuma, njyewe batumaga. Niba bantumye nkavuga nti njyewe ntabwo ngenda ngo ndare, ntabwo bigeze bambwira ngo ndare, nkibwiriza nkagira nte nkataha. Kuko nabaga nzi ko mu rugo harimo iki, harimo akazi, harimo abana batoya tugomba kwitaho. Niba tugiye kwiga ku ishuri, nkamenya ko muri primaire abana bari umuntu banjye ngomba kubacyura bagataha. Icyo gihe rero njyewe nakuze ndumva ndi responsable, ndetse nkavuga nti nzabitoza n'abana banjye. Ngira ngo urabizi ukiri mutoya, mukuru wawe iri na Yeriza ukunanye najyaga ku kazi, bakaba bazi neza kuza kureba ko umwana mutoya yagize ate, ko yanyoye, ko wakarabye, ko wagiye ku ishuri umeze neza, ko utataye amakaye yawe muri garden uziko mwahoraga mubipfa, ko wakoze devoir yawe, bakabireba nk'abibatoza. noneho rero ngewe nshatse nshaka umugabo wari bucura aho ubwo imbere ikibazo nkavuga nti ko nshatse umuntu wabucura babucura baratese nare babucura bw'iwacu ko twamwitagaho twese tumurwanira uyu muntu wabo bashikibe ni bamurwanira gase na nyina bakamurwanira bakamutetesha ese tuzabana dute sanga yego kuko baramutetesheje ariko bamukunda ariko bamwigisha kwirwanaho kubera ko yari yaravutse nyuma bavuga bati hari ni gihe wowe uzajya kuba kurwawe twarapfuye ugomba kumenya kwirwanaho ukamenya kwakira ukuba kugo rugendwa kuko utetesha umwana ko atari byiza nuguvuga naje mfite izo ngamba zo kuba responsable hakiri kare zo gufasha abandi niba umuntu ambwiye ikintu mumva ko ntagomba kukimena kuko icyo kintu kibanga iwacu bari barakinoje kuva kera n'ubu rero niyo mpamvu abantu benshi usanga bangana iyo baje bakambwira ikintu abazi neza ko hanze kitazasohoka n'undi akaza kuko ndamutse ngisohoye ntabwo bagaruka niyo mpamvu usanga iwacu haza abantu benshi
ese umuntu w'umwiza ngisa nziza ni umuco mwiza uko umuntu umenya kubika amabanga y'abandi ukaba umuntu umenya gufasha abandi umenya kuba intangarugero umva ubwo butwari wowe bukomora hehe ko wavuze ngo wowe wabagomba bikurimo umva ubu bikura he umva bikomora he
nge mbikomora ku babyeyi banjye ku babyeyi banjye kuko nakuze mbona mama nawe ariko abigenza mbese akunda gufasha abandi agira inama abandi ngewe ndanabyibuka rwose hari abagore bajyaga barwana n'abagabo babo abagore bakahukanira iwacu ugasanga iwacu barimo kubaburanya bakabacira imanza kandi nawe Yive ngira ngo urabizi hari ababyeyi benshi abagore n'abagabo benshi baza kundegera kandi sinigeze niziga iby'ubucamanza ariko nka tukabagira inama ndetse na papa wanya kamfasha tukabagira inama tukabunga bakongera bakagenda burya iyo tubikoze tutabahishe twebwe tuba tugira ngo namwe murebereho noneho namwe muzajye mubigira te mubikorera abandi ikindi ntabwo uri umwana ubu ngubu umaze kuba umusore iyo ngiranye ikibazo gito na papa wawe murabizi neza ko nta bandi bantu duhamagara Yves wambwira ukuntu tubigenza kugira ngo niyunge naso
niyo mudukoresha inama umwe akavuga ikibazo gihari twese tugatanga ibitekerezo byo ndabizi
yee ubwo rero buriya kubikora kuriya twe turavuze twarice turavuga tuti tubonye abacamanza tubonye abajyanama nta wundi muntu ho hanze y'inzu yacu azongera kutwumvira ibyacu nubwo tutigeze tubibwira abantu ubu noneho Imana iradushubije turahabonye ni mwebwe mugomba kutujya hagati mukatugira inama niba mutugira inama rero ubwo tuba tubaha umurongo kugira ngo namwe muzubake mwubake mutyo mwunga abandi hanze ariko nimugira Imana mukororoka bigende bite uhamagara abavandimwe bawe cyangwa se uhamagara abana bawe mwuvuga ikibazo cyanyu hanyuma babagira inama mwubakane mumere neza gere nkumva niyo wakwiga ukaminuza ariko mumenye ukamenya umuco kubanya n'abandi umuco ubona muri mugenzi wawe ubushobozi bwo kuba yakubaka na ukamwubaka
kindi kibazo n'icyo muri ubuzima umuntu babayeho ndarumva kera nkurikije ukuntu si wende sa amateka nyamba nkurikira gusa n'abandi bantu ko bagenda bavuga ko kera kugira ngo umuntu azashinga urugo yagomba kuba yaragiye sinzi uko nabivuga kwibombarika hari siko babivuga kwitwararika muri sosiyete yabaga arimo kugira ngo agaragare neza sosiyete y'urubyiruko y'ubu ngubu rero bisigaye bigoye kugira ngo uzabone babyita ngo ni ikigare wakwitwaramo ku buryo kitakwanduza imico mibi waba usanzemo noneho njyewe nkurikije urugero rwanjye uko bigenda bikora niko ngenda mbona abantu bitwara nabi kurushaho aho nagezeho niga ubu nasanze ari pire none njye ni inama ngusaba kuko nari naragize isoni zo kubivuga kuko nishyiragamo ko nanjye nabaye umuntu mukuru ubwo kugira ngo umuntu arebe ntago nabaho ndi nyamwigendaho ugomba kugira inshuti zo tubana ariko noneho uburyo nabigenza kugira ngo zitanjyana mu mico mibi ahubwo ari ngembe mbe nta bantu uzi ibyiza mbafite ni uburyo umuntu yabigenza
nicyo kibazo ndi cyiza urakoze cyane kuba ukimbajije kuko burya iyo ufite umwana ikigera irimo cyose uba ufite n'impungenge kuko umwana wanjye se bizagenda bite nk'ibyo twatangiriyeho nahubwiye nti iyo akwita izina agira ate ni imigisha bakwifuriza noneho rero uravuze kuti ku myitwarire ese inshuti nziza ni iyihe ese inshuti nsenya ni iyihe injyana habi ni iyihe injyana heza ni iyihe ibyo koko dutangiriye hasi burya umwana iyo atangiye gukambakamba agatangira kugenda agatera intambwe ya mbere uba iyo uri umubyeyi uvuga uti ndashaka ko umwana wanjye ajya hariya ariko hariya ntahajye ahajye hariya uba umwifuriza heza hariya uba ubona wenda yahajya akagwa cyangwa se akajya asanga n'ibyana bikamukubita bikagutera impungenge kuko iteka icyo wifuriza umwana wawe ni icyiza tangiye primeri bakagenda ukajya ku ishuri baguhaye ibikoresho urabijugunye abandi bana baragukubise uzanye ibisebe umubyeyi agahangayika iyo rero ngiye nahangayikaga navuga nti wenda wabatutse niba bakwibye ikaramu kugira ngo uzunyereka ku ikaramu yawe uyifite wenda wibye abandi nkagenda nkajya kureba mwarimu ni mwarimu umfashe nkurikiranire uyu mwana nkagorora ugiye muri tronkom apapebu aho wigaga Ive urabizi inshuro nyinshi nagiye ngusanga ku ishuri bamamagara ku kazi buriya bira byose nagira ngo ugendere ahagaragara nigeze no kukubwira nti Ive ngiye cyo nkunda kugira inshuti ariko ndashaka ko izo nshuti zawe uzazizane mu rugo nange nzimenye tuganire ndizera ko aba bana barabazanye abana turaganira nkabona koko muhuje ibibazo abana tutubati turashaka kurya iki iyo ngicyo nkakibaha noneho nashaka kujya nkumvishe ko burya bya bindi mujya gushaka hirya n'inzoga narazibahaye no mu rugo mwazi inzoga mukazinyweramo mukazinywa ku mugaragaro aho kugira ngo mugende mu kigare mujye kuzinywa mwihishe kuko aho muwa mwihishe burya ibihishe byinshi aba ari bibi nkabwira nti kora ikintu wagitekereje mbese icyo kandi gikore ku mugaragaro abana bazanye mu rugo bose muri kira kigare mwabagamo muri apapego ndizera ko bose bahindutse babaye abana beza reba Robert buza akanyigisha umwana mwiza reba ba Jonathan ni abana beza abo bana bose kandi muzi ko inzoga zari zibahitanye ariko kigare ukivamo giye hariya mu kigare kigeho navuze nti ubu noneho ntacyo nzaramura ariko icyo kintu naje gukunda ni kimwe no kwagiye mu kigare cyo gusenga uruvuye muri cyakigare cyo kunywa inzoga ugiye mu kigare cyo gusenga inzoga ubuzivuyeho cyo ni kigare cyubaka none ubu ngubu rero wamenye ubwenge uzikujija uramenya ikiza ukamenya niki ni kibi hariya muri university Butare rero ibutare ngo habaye ibigare byinshi njyewe sinagezeyo ariko uko mpavuga njyewe barahambwiye ntinya kujya muri universite kuko nabonye nti ninjya muri universite Butare sinzavayo ariko rero wowe uciye akenge ukunda Imana uzi icyiza uzi n'ikibi uzi ikikujyanye no guhaha ubwenge ariko ugahaha n'umuco icyo rero njyewe nakubwira ni ukuvuga ko ukujyana mu kibi kuko ikibi ukizi uzamwirinda uriye ufata uri mu ishuri wagiye gusenga wagiye kugisha inama ikindi ugisha inama niba uhuye n'ikibazo gisha inama inshuti nziza ziriho buriya hari abantu bazi muri iriya miriye y'Ibutare bayizi neza cyane bariya bakuru banyu baba bahari naho wagiramo inshuti nzi neza kuzikubana n'abantu ubu wasanga barangiza harimo inshuti zawe abo ngabo bakubaka akakubwira ati ibutare haba imitego iyi ni haba imitego iyi ni uramenye ibyo ngibyo ukabyitaho ntugende muri abandi bameze nk'intama mwese muri intama iyo mwese muri impumyi mujya hehe mujya mu rwobo ariko uhumutse mukuru wanyu uraho ngaho kandi barahari bameze neza nge numva rwose byagenda neza ntacyo wabo kandi iriya groupe de prière mufite hari harimo muri bashya harimo abakuze babagira inama zubaka rwose kandi waba waje nk'inanga tukagishya inama ku kibazo ubonye wageze i Kigali namuze ukamubwira na papa spirituel wanyu ukamubwira ukagira umwanya ukamukaniriza na mama spirituel ukamureba nakakugira inama akakubaka kugiye ubutare umenye ubwenge ariko uzaze uri n'umugabo ufite sagesse sagesse bavuge bati uriya ni nta mitondero koko twebwe nicyo tuba duharanira nta mitondero koko ugashyiraho akadomo.
Okay mama, hari ibintu ubwiye uyu mwana numva bintiye amatsiko cyane numva ashaka kuba namenya cyangwa se nakumva nk'inama wajya urubyiruko rundi uravuze uti hari urubyiruko bagenzi bamwe ari kumwe n'umwe inzoga nyamara nyuma mwaje guhinduka bose baba bana beza ku buryo ba benshi ari abana b'intangarubyiruko wowe baza bakanakwigisha ukumva urabishimye kumva ni abana wagira icyo uhahaho bamufasha abo bana urumva bari bafite ubuhe butwari burusha abandi bana bari hanze aha baraniwe kuva mu bishuko baraniwe kuva mu nzoga baraniwe kuva mu busambanyi baraniwe kuva mu rumogi abo bana kugira ngo babe barahindutse baba bana beza bagira umurongo ngenderwaho wumva bari bafite izihe ngeso zihariye zituma abo bana bashoboye guhinduka cyangwa se ubona ari iki kibuza undi rubyiruko guhinduka kugira ngo rugaruke ku murongo mwiza.
Abo bana ni abana hajya mwari abana batanu shukura ni abana batanu. Abo bana batanu rero bari baragiye mu Kigali bose baranganaga bari mu kigero kimwe adolescence noneho bajya mu bintu by'inzoga wenda n'abakobwa bajyagaho simbizi ndetse na kanyanga bahari barayinyoye bagasinda iteka bakaza kumpamagara ku kazi ngo ninze njye kureba aba bana. Noneho natekereza ko ari bucura bwanjye nta wundi mwana nzabona mu icyo kintu kikansenya cyane nkavuga nari kuba ngirira akamaro abaturage abandi bantu kuki umwana wanjye yananira ari bucura abandi bakuru be bose bameze neza uyu nguyu yananira gute abona ashobora kumenya ababyeyi babo narabahamagaye ni abana baratunaniye nitutareba neza ntacyo tuzasarura mureke twicare tuganire n'abana bacu. Bageze rero abana barabanyoherereza bati sisi tuzabakohereze muzabanyohereze abana barabanyohereza turaganira ndetse na Yive bati inzoga baranywa ndetse baranywa baranasinda iwacu mu rugo none ndababwiye ese umukuyemo iki kuza tukaganira mukajya no mumeze neza no kuza tukaganira mukanywa mugasinda inyungu ni iyihe aheza mubona nahaye batari ko tugiye kuzigabanya bati tugiye kuzigabanya nuko baratangira nyine abana byaje gahoro 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 ndetse tuza no gufata icyemezo cy'uko turabatandukanya ku ishuri tubahindurira amashuri baragenda ubwo cya Kigali tuba turagishenye ariko buri mubyeyi akagenda kurikirana umwana we baje rero guhinduka bakajya bahurira naha mu kiruhuko bakundana bakumburanye ati naretse inzoga shahunda ati nanye naziretse ati nge ubu nabaye umugabo ati nkunda gusenga nuko abana barakira ku buryo twese twarishimye ababyeyi twese twararuhutse.
Urumva yuko abana rero nkurikiye mwabitaho nk'ababyeyi murabakurikira basubira ku murongo ariko muri uru Rwanda harimo urubyiruko rwinshi cyane utajya n'umubyeyi rwinshi ruriragira rukicyura ubwo rwinshi aho gusanga umwana ungana nka Yves nguyu ari rwo rurera barumuna barwo urumva urubyiruko rumeze gutyo rutagira umubyeyi rutagira urukankamira utagira urugira inama waruha nama ki warugira nama ki nk'umubyeyi wumva wabubaka mu buryo butuma bareka guta umurongo bakazavaho banasara cyangwa se bapfa ubusa bakazaba abantu bazagira igihugu akamaro wumva wabagira nama ki.
Icyo rero nicyo uyu nguyu yagira amahirwe menshi cyane kuba gifite ababyeyi be ababyeyi ndetse bumvikana, ababyeyi bamugira inama nziza imwubaka, tukamubungabunga twese ari n'abakuru be n'abanatwe ubwacu. Nibyo namubwiye nti agomba kugira umutima ukunda, umutima utanga, umutima witangira abandi, kuko hanze hari abana benshi dukurikije ibyatubayeho batagira iki, batagira gifasha ku bintu by'ibikoresho by'ishuri, batagira gifasha kigira inama. Ni ukuvuga ko iyo atinyuka kumbaza ikibazo akambwira ati ese twakwitwara gute kugira ngo tubere abandi urugero, ngiye bimpa icyizere cyiza mba numva ameze neza, mvuga nti izo nama nziza yumva ajya areba na bagenzi be baganire. Burya bagombye ku si ngombwa ko ajya inshuti ye ntabwo azahireba ngo nuko ifite se na nyina. Inshuti umutima we n'umujyana kuri wa mwana w'imfubyi, izo nama nziza ububonye agiye guhura ni agiye kujya muri izi nzira amubwira ariko sha tunyuze aha ngaha byagenda gutya, ariko sha aho kugira ngo dufate iyi gahunda reka tugende tujye kwiga mukagenda mukigana, ariko sha aho kugira ngo reka twitembere turebe umujyi mbisi, aho kugira ngo mujye kwihugika hahandi ndetse baze kubasangayo babakorombe, ariko sha reka tujye muri priyeri ngiye muri penitensiya uje tukajyana ntiwarebe ibyiza biriyo. Gutyo nawe nkamugira inama yuko yabegera abo bana bakeneye kwegerwa, ndetse ukanamubwira uti mbese turyane iwacu, iwacu bazaza kunsura iki gihe n'iki, uze mama ari buze kuza kunsura nawe akaza kumva iyo mpumeko y'umubyeyi, nawe burya biramwubaka.
Urumva nta kintu ushaka kumubaza?
Ibyo nari mfite amatwi byari bindemereye byashize, byari bindemereye nabirangije, ndumva nta kindi kibazo mfite. Ndagushimira kuko byafashije, ikintu cyari kimbangamiye cyane ni ukumenya izina ryanjye icyo risobanura. Nta nubwo najyaga nanarivuga, niyo mpamvu kubyangombwa byanjye bimwe ahenshi nta mitondero aho iri naho niyandikishije uri kundeba kugira ngo ubone ko mbyanditse, ariko nta nubwo najyaga ndomareka ko wenda bishobora no kumberaho ikibazo, buryo umuntu akinisha utuntu bazi ko ari dutoya byazamuka bikaba hejuru bya gufata buruse bakayinyima nta nzirangamuntu bakabona amazina aratandukanye. Ubwo rero byahise noneho byagarava ikibazo, nuko wenda nabonaga ubwisanzu niko navuga muri njye, numvaga nta kwicaza mu mubaza impamvu nitwa nta mitondero cyangwa se byavuye hehe. Niyo mpamvu mboneye gahunda ari nziza cyane, none numva biba bimpaye n'umurongo wo kugenderaho. Ibi byo kuvuga ngo nashaka inshuti yariyo ngo ingire inama, nabonaga bose ari bamvaga bose ari bamwe ntawe natinyuka, kuko nabonaga nk'abafata mu gatebo kamwe nkabona nta kiyandusha, kabona mfite kugirira umuntu icyizere kabya kumva ko bihagije kwa numva ari byiza. Sinzi nimba ahubwo bayibigira birebire n'abantu cyane cyane mu bigo by'amashuri bakaba bapfa kugera ku bantu, kuko ari umuntu ugenda ameze neza yagerayo akandurira cyo, cyangwa se yava iwabo bamuhozaho igitsure akacisha umwe ubu ngubu kwa afekite umwanya cyane.
Icyo nicyo urakoze, ariko hari akantu utuntu tubiri uvuze numva nagarukaho. Uravuze ngo byaguteraga complexe ukandika izina rya ari uko nkureba cyangwa se papa wakureba, ariko bikaba byakugira ingaruka muri za dokima. Ubwo icyo nicyo nk'ababyeyi twebwe tugifite, ubwo ni umukoro uduhaye. Niba wumva ubaye convinki tukagufasha ikibazo cy'izina ryawe kigakemuka. Njyewe nakubwiye ngo niba wabyumvise ni fierté yo kumva ko uyu mwana nta maraso yanjye, c'est moi woniso. Urumva yakureba murasa n'ubundi, ariko akavuga ati ebye nta mitondero koko, ariko shaka nta mitondero ku izina, mu ntambuko, mu ngiro, no mu mutwe, no mu mibanire y'abandi, byashushu rya so ukunda akaba ari wowe, kuburyo nuwawe azavuga ati kuko nta mitondero ujya wumva kare akana kazukuru kacu ka Moyize iyo kavuga izina avuga ati nitwa Ntamitondero ni fierté yo kumva ati nkomoka kuri kanaka kandi kanaka mwiza ntafite ipfunwe yo kuba navuga nk'umwana yutekereza nk'abo bana murabana bafite base babajenosideri bitwaga bitiranwaga na baso banduje amazina yabo bayaha abana babo uzipfunwe bafite wowe tuwe fieri kuko so atageze atigeze akaraba amaraso y'abandi y'abanyarwanda akaba ameze neza ariko uwo mwana nubwo nta ruhare yabigizemo afite ikibazo kiremereye cyane niyo mpamvu rero iryo zina bari hawe ni byiza ni nka etiquette yaguhaye kugahanga akavuga ati iryo zina ndiguhaye ari ryiza ntugere zigere na rimwe uryanduza aho ngaho icyo akonikamo donc la sagesse iso yakwise zina afite agashaka kugira ngo nawe izakuzemo nicyo gitsure tuba tubahuzaho icyo tuba dushaka imbuto twerera abandi namwe muzazerera abandi ndetse muzanaturushe akandi kantu nongera kugarukaho ni hari akandi kantu wavuze
moto tubaza twanyuma tubirora uvuze sinzi ikintu uvuze kimwe ibutsa ibintu
kw'abana se bavuye bavuye ku gitsure ba
eha ye aha burya rero ako kantu nako ni keza cyane ibibazo se tusha niyo mpamvu umuntu aragira aho kumva bimutusha mbese bimukoraho donc abo bana bacika ku ishumi by'ababyeyi babo ni ukuvuga ko uko abana bagenda bakora waba ari abaturage bavuga ati njyewe ndevuriwe narize bariya n'abaturage noneho akumva ko nta kintu nta nama bamugira urumva ariko umubyeyi wowe icyo ugomba kumenya umubyeyi ni umubyeyi nubwo kabara gasaza nubwo kabara gakecuru nubwo yabatarize nubwo yabagize ate ni wa wundi ugufatiye iryo iburyo ni wa wundi iteka inama ze ntago zijya zisaza hari n'ababyeyi nabo babigira mu ruhare akavuga ngo uriya yarakuze ngo sinamutinyuka ngo ni umuzungu agafata umwana we nk'umuzungu nabo babyeyi nabo kwegerwa nabo kwigisha ndetse nk'ibi biganiro bagiye babyumva nabo ababyeyi bakabyumva nabo duturanye ndetse nk'ubu bakumva ko naganiriye na Yves tukaganira ibibazo bimeze bitya hari ukuntu batubonaga twitwaye gutya hari benshi byakwigisha ndakubwira nti nta mwana ucuka kuri nyina umwana iteka ahora ari umubyeyi na nyakubahwa perezida wa repubulika buriya iteka nawe ni umwana kuri mama we urumva natwe rero ni kimwe iteka uko wamera kose uri umwana nanjye ngeze uruhande rwa mama muziko ukuntu bigenda nanjye mpinduka umwana mba ndi umwana n'ubundi imbere ye kandi iteka nkakenera inama ze nawe inama zacu bazikenera ariko njyewe nkajya kure nkavuga nti ntabwo ari njye kuko njyewe ntabwo uzampurana uko meze gutya umukuru wese umubone mu mubyeyi wawe umubonemo ko hari ikindi yakungura niba ufite iki umwugira umwizerwa wawe njye numva aricyo nakwifuriza
hari akantu umubwiye keza cyane mbese numva ari nk'inama nziza cyane ariko none nkaba nshaka kujya unyuriraho mbe nabaza nk'ikibazo cyangwa se mbe nagusaba nk'impanuro waha abandi bana uragize uti ni byiza koko buriya umuntu kugira aho akomoka ukagira izina ry'iwanyu ni byiza koko ni fierté ufitiye ukomoka kandi bagukunda kugira ngo ukwite izina aho kugize uti hari abana base bakoze ibi nk'urugero bakora jenoside abo bana bakaba bafite amazina ya base uyu munsi bararemerewe abo bana bari inosenti ntacyo bakoze ariko ababyeyi babo bakoze ibibi none abo bana bakora bagenda n'ipfunwe mu by'ukuri iyo we yabaganiriye iryo zina akumva ririmo impanuro nyinshi z'inyarwanda adashaka kumenya noneho hari abo bana bo bo noneho bibambika ikizinga bakaba bumva badafite aho bacikira kandi bakaba bafite umutwaro baremere umva nk'umubyeyi n'umumama nk'abo bana wabagira nama ki kugira ngo bakunde kubaho bakunde bumve bishimiye kubaho bumve bishimira amazina yabo nubwo amazina yabo agira ikintu kibi yibutsa abandi wenda bari batonekera kugira ngo bye kubafekta bye kubagirira ingaruka mbi mu mikurire yabo mu mikorere mu mibanire n'abandi.
Icyo kibazo ntabwo kireba abo bana gusa. Njyewe mbona kirareba na societe yacu, societe nyarwanda. Uti kubera iki? Kuko icyaha ni gatozi. Niba icyaha ari gatozi, iryo zina tuzi ko kuko mu muco wacu nyarwanda bahabayeho igihe cyo kuko ababyeyi bitiranwa n'abana babo. Noneho niba umubyeyi yarakoze ikosa, ikosa rirahanirwa, riganirwa uwarikoze. Ariko natwe abanyarwanda twigishwe tumenye ko ntabwo duhererekanya ibyaha. Baba natubakire nabacu. Nabo bazakurikiranwe kucyo bazikorera kuri bo. Kuko icyaha ni gatozi. Niyo mpamvu abo bana rero iyo bagomba nabo bagomba kwegerwa. Ninde uzabegera? N'urubyiruko nkabo naba twebwe tubakuriye ni la societe n'ubuyobozi abantu tukumva ko abo bana ninusa. Abo bana ninusa ariko abantu b'abanyarwanda umuntu ko guhana urwo ruhererekane rw'amazina niyo mpamvu tugomba guharanira kutanduza izina. Kuko ni nudahabwa n'iryo zina rya ntamitondero uzahura nawe mu nzira azi ntamitondero azavuga atari ku mwana meze nk'uwa ntamitondero nagusangura umugi rwakwishye azavuga atari ko se atagose uyu mugabo ko yari umugabo ko tumuzi ko yitondaga hari ukuntu yasiguye umuntu umeze utya mu myitwarire yawe rinye dokonduite ukabura yibonye ntabwo iba mu izina gusa ni mu ngiro wo gukora byose.
Urakoze cyane.
Sinzi niba hari ikindi kibazo waba ufite kugira ngo
nanyuzwe.
Na okazio wabonye kugira ngo tuganire. Kandi na mama wawe hanyuma ndetse natwe bize tugatanga inyigisho no kubandi. Niba ushijwe ni byiza. Nanjye ndishimye cyane kuko nibwo bwa mbere twavugana gutya. Ubundi twahuraga dukunda kuburaga cyane ku bintu byoroshye ubundi nkamushyiraho igitsure none ibibazo byawe birashimishije. Ntabwo narinze kufite ibibazo bimeze bityo ko ndizera ko ushubijwe.
Nanyuzwe
mwarangije
mwese murakoze.